kindani kumefifia, mizozo bala, aibu kulia, sio kawaida. Tumesikia nahodha wa meli eti kukaa nyuma. Oh, 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 hosta imemnyima. Oh, 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 barafu kwenye mtima. Oh, 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 asikilizwi kauli. Oh, 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 na ye ni mtu mzima. Kwani wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Chombo kinazama. Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Cha kwenda mrama. Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Chombo kinazama. You are been older. You are been older. You are been older. Chakwenda mrama. Na siri za ndani kuhadithia, shoga katamani jamvi kakalia. Udugu wa mani tulifikia, hisia chomboni mwisho wetu azamia. Oh, 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 kabla ya kupenda bima. Oh, 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 wapenda kwa kilizima. Oh, 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 usiwe mchimba kizima. Katumbukia mazima. Kwani yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Chombo kinazama. Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Cha kwenda mrama. Yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Chombo kinazama. You are been older. You are been older.